Markus surawol sappo. Sey Yesu ummi ali do yahi leydi Yahudiya e fongo shangol Urdun. Yimbe duppi fudditi kawriti to mako. O ekkitini be no o woowi waduki. Sey wobbe fari sanko en gari to mako gam be pondamo. Be jamimo be bi'i, e yiki maada attawra ali neddo yofa debbo mudum. Yesu noti wi'i, dume Musa wi'i on gado? Be bi'i, Musa wi'i neddo waaway windana debbo mudum derewol warki tegal, wi'amo o dilla. Sey Yesu wi'i be, gam berde modon de shatude wadi Musa windani on du'un doka, amma daga fuddode taguki Alla tagibe gorko e debbo, gan non neddo alay nyaako mudum e madujo mudum takkano debbo mudum. Kambe dido be garta go'o, gan non naabe dido kadin, amma be garti neddo go'oto gam majum ko Alla hauti to neddo senda dum. E be der wuro kadin tokkube mo jamimo do hala kan. Sey o wi'ibe, ko moy yofi debbo mudum te'i goddo njenu o wadata e mako? Dum ma to debbo sendiri e gorko mudum teri e goddo njenu o wadata? Yimbe ngaddana Yesu suka hoy pamaroy gam o barki dinakoy, amma tokkube mo kabani be. De Yesu yiino bernde mudum metti, o wi'ibe, ale suka hoy pamaroy ngarato an to on kadukoy gam godube berde iride makkoy njey laamu Alla. E mi wi'a on gonga, huuma jabaayi laamu Alla ba sukayel pamarel, o nattata laamu dum ko sedda. Sey Yesu wundi koy go'o go'o, o yowani koy juude maako gam barki dinki. Yesu nangi laawol won don, sey goddo neddo doggi yahi dishi Yesu maako. Neddo on jamimo wi'i, Modibbo geeto, ko haani mi wada mi heba yonki kire ata? Yesu wi'imo, gan dume noddirdayan geeto? Wala geeto sey Alla tan. A andi ko attawra wi'i, ta wadu war hore, ta wadu njenu, ta wujju, ta hokku sheyda fewre, ta joyru neddo jabanaama ko o jeyi, hokku nyaako maada e madujo maada mangu. Sey o wi'i Yesu, Modibbo, emi wada fuufi du'um daga emi suka. Yesu raari mo nder yidde wi'imo, a dulli waduki fi go'o, yahu shora ko ngoduda kokka be ngalana shede den, nden a heba e mbarjari tondo, nden gara tokkayan. Nde neddo onnani non bernde mako taji, o dilli o nanay beldum gan e mo wodi risku duddum. Yesu raari tokkube mo wi'i, e dun sadi diskudo nattalamu Alla. Tokkube mo kaydini e ko o wi'i, amma o fudditi o wi'ibe, bibbe an nattuki laamu Alla e sadi na sedda dum buray hoyki ngeloba tokka nder yolde batal dow diskudo nattalamu Alla. Tokkube mo kaydini na sedda be bi'imo, to dun non moy hisata? Yesu raari be wi'i, to yimbe dum wadatako, amma to Alla dum wadoto gan to mako ko dume dum gadoto dum? Sey Biturs wi'imo, to raddum, minom min ali ko dume min tokkima? Yesu wi'i, e mi wi'a on gonga, fu aludo wuro mudum ko sakiraabe mudum worbe ko rawbe ko madujo mudum ko nyaako mudum ko bibbe mudum ko gese mudum gan an e habaru beldum? O hebay ko buri non der dun jamanu, o hebay gureje e sakiraabe worbe e rawbe e danyobe e bibbe e gesende dari? Dum ma yimbe torraymo, amma nyalde jango o hebay yonki kire ata? Amma yimbe dubbe artube be ngarta e shakitibe, nden shakitibe ngarta e artube. Yesu e tokkube mo sappo e dido, e wobbe tokkube mo e be dow lawol yaaki Urushalima. Yesu e ardibe tokkube mo sappo e dido ben e kaydini, tokkube mo koribe bo e kula. Yesu fudditi noddi tokkube mo sappo e dido ben kambe tan, o fuddi wi'ukibe ko hebatamo. o wi'i, raddum en jahay Urushalima, nden dum waday bi neddo der juude mawbe ardibe diina e modibbe attawra, be tajanay mo kita mayde, nden be ngadamo der juude yimbe na yahudanko en, be jukkitamo, be tuttanamo jode, be piyamo, be baramo, nden ngada balde tati o ummoto daga mayde. Sey Yakubu e Yahaya bibbe jabadi baddi Yesu bi'i, modibbo e min gidi ngadana min fu ko min torima. Sey Yesu wi'ibe, ko ngiddon mi wadana on? Be bi'i, ta jodake do jodorgal laamu maada der teddungal maada, go'oto amin jodo to nyamo maada, go'oto to nano maada. Amma Yesu wi'ibe, on anda ko toroto don, on bawai njaron iri jardugel torrangel njaraimi Yeso do o, ko on bawai du wadana on iri baptisma torra dun u wadantan Yeso do o. Bembi i min bawai. Sey Yesu wi ibe, on jarai ira jardugel torrangel njaraimi, nden du wadana on baptisma iri dun u wadantayan. Amma jodaki e jungo an nyamo, e jungo an nano, na min hokkata dun. De bigeje dun de bendom be dun siryanide, nde horibe tokkube Yesu sappo nani non, be putti monnanki Yakubu e Yahaya. Sey Yesu noddibe wiibe, on andi der yimbe na yahudanko en, yimbe be dun andiri laamu e kolla laamu sembe, nde mawbe mabbe e kolla bural. Amma onon to on gadunon hakkunde modon, fu giddo warta mawdo der modon, dole warta jaggantodo on. Kadin fu giddo warta ardido, dole o warta mashudo komoye, gam bi neddo wari na gam o jaggane, amma gam o jaggano yimbe, o hokka yonki mako gam rimdinki dubbe. Sey be jotti gariri Jeriko, Yesu e tokkube mo hawti e yimbe dubbe e mburto gariri Jeriko. Goddo bundo torotodo e jodi haade datal, inde mako Bartimaus, wato Bitimaus. Nde onani Yesu najarankejo jaboto, o fuddi nodduki shembe e mo wi'a, Yesu biddo Dawda, yurminanan. Yimbe dubbe kabani mo bi'imo o de'ita, amma o beydi nodduki e sembe e mo wi'a, biddo Dawda, yurminanan. Sey Yesu dari wi'i, noddane yammo. Be noddi bundo on, be bi'imo, nanu beldum umma e mo nodduma. Sey o hubini shuddari mako, o ummi jawdu o yahi to Yesu. Sey Yesu jamimo wi'i, dume ngidda mi wadamma? Bundo on noti wi'i, modibbo e mi yidi bumtinayan. Sey Yesu wi'imo, dillu holare maada yamditinima, don e don gite mako bunti, o tokki Yesu be dillidi.